Yeah, it's another Blacksmith exclusive. You gotta listen to this, man, know what I'm talking about. It's going down up in here with the rapper with an attitude, the one and only, the Blacksmith Dynasty, J Shizzle. It's another Blacksmith product Shizzle. Hey, J, let's get down to business.
Kipaji mora kishani tunukia hata lisha muyugia shukurani zangu ni kwake njua shani funulia na sana fahamu uwezo na sauti ya kuimba mini nani mana mziki kwangu kazi singoji serikali nipe kazi mini shaji ya jiri na ewapo uta nisikia wenda ukabaki kinywa wazi huko umeduwa haya huyu mjusika geuka kuwa kafiru baro tuni mjusika firu mzazi kila siku ya tazidi kufanya zake kazi mziki kwangu kazi na wajiza kwa uwazi juni na uwakika one day one time taniandalia meza na hata kunivisha wenye kinyonga na yonda kosa la kusema mengi meyapitia machungu na matamu mabaya kutumziwa na vidore kukonyezewa matusi kufokewa maneno makari kurushiwa kira nipita hapo mtaani kutarauliwa studio ya fani yende na uli nisharemewa mchana kutwa kushinda njaa bala ikibahatika nichaia mkandai nipiri kusubiri ili nivute heavy and believe me this a true life story niliotaka kunishikisha sana wambia sorry
mziki kwangu nini
mziki kwangu kazi
nikilala nikiamka
mziki kwangu kazi
mawazoni ya kilini
mziki kwangu kazi
nikilala minaota
mziki kwangu kazi
sitali atakayosemwa juu
mziki kwangu kazi so
never say die cause
mziki kwangu kazi
mziki kwangu nini basi
mziki kwangu kazi
mziki kwangu nini
mziki kwangu kazi biashara isi hasara hata nikipata na madhara rabuka tuniongezea busara label ni Blacksmith forever today you already told Mr. Blacksmith the best is the limit one day one time tutawala hewani kutana na kutawala kote nchini kama mtandao wa Vodacom ndani ya bongo nita rock all the radio stations na mziki zangu kuchezua number one request paka MTV playlist nikitop all the charts cause I'm the rapper with attitude musician with a vision like a soldier on a mission and I don't know why you keep on trying me when you know that I'm the Blacksmith dynasty kumote itakucha ni uya siku njema nitajulikana na kuwa superstar kazi wakale nikidrop hit after hit na zote kubalika cause the mic is my best friend and with it by my side I'm gonna make it to the top na chumia juwani takujalia kifolini wanachuki sisi wombea matanga but pray for them to change because as long as they are alive they still got a chance hata nilipo shinda kwa cheko mbeki moja na andazi moja siku fa moyo yalikuwa ni machungu lakini moyo ni kujaza subira sinione nimetulia kituwa changu mebeba mengi bado na mshukuru mola kuzidishia nguvu Mr. Blacks thanks for the good work and understanding cause now I got an album
Mziki kwangu nini
mziki kwangu kazi
nikilala nikiamka
mziki kwangu kazi
mawazoni ya kilini
mziki kwangu kazi
nikilala minaota
mziki kwangu kazi
sitali atakayosemwa juu
mziki kwangu kazi
so never say die cause
mziki kwangu kazi
mziki kwangu nini basi
mziki kwangu kazi
mziki kwangu nini
I'll never say die niko bomba kama dira self protection from call niko tough kama dira kwa mulize acha pita marangi ngawaje juu ya shida life siku hizi ni kujikaza na kujikakamua kama papa shiranda lakini saa zingine inabidi kutumia ujanja ka inspector mwala for you to break through music's my profession you gotta believe me I'll never quit the game baby trust me if you hear me say this hey listen to me it's my inspiration you got me right ninajiamini kama one man army cause on the mic please I'm like a soldier on a mission so brave cause I got a vision even if the world is tough no submission kwenye fani nitakuwa kwenye satisfaction baro na mshukuru mola kunishushia inspiration to hardship sorte kwangu mini motivation there is some with the mic never wanna be a separation Ninajiamini kama one man army goes on the mic please I'm like a soldier on a mission so brave cause I got a vision even if the voice tough no submission kwenye fani nitazidi kuwa to the satisfaction na mshukuru mola kunishushia inspiration your hardship sote kwangu mini motivation
mziki kwangu nini
mziki kwangu kwangu kazi.
Nikilala nikiamka,
muziki kwangu kazi.
Mawazoni ya kilini,
muziki kwangu kazi.
Nikilala minaota,
muziki kwangu kazi.
Sitalia atakayosema juu,
muziki kwangu kazi.
Never say die cause,
muziki kwangu kazi.
Muziki kwangu nini basi,
muziki kwangu kazi.
Muziki kwangu nini.
When you see me in the streets, show me some respect. I'm just trying to battle it out, man. What I'm saying? Trying to let you know what music means to me. Hey, it's what's the meantime if we serve rap people. You feel me? I love y'all.